This music.
Splash Beats. Splash Beats.
Porto ID.
Aika team, Aika team. Fresh kid, fresh kid.
Yarabashani, yarabashani.
Deep banks. Ayodhe aleka ndandi kuna iwe. Ichikonko kumutima na iwe. Sumiti wambu tukawe. Nise kumone gwaleka nati awe. Shikabiru kutemwa ne wapani nsho. Kwa alama dezi nariko panuno uma pressure. Akalumba neriswa panimpeta. Ale titukikala uskanshtule utuka. Tali kupanumba fionse Holanda. Nga natumafoni kono Holanda. Nde umfa kwa tina umbika palilata. Nidisplinye wa mpira very ada. So umoni wadifi panga ni nshupa. Last time nari kupere kona kashta. Ama desita wale mona mono kushupa. Fila moneka noku moneka fila puguta.
Kale na mbido Holanda kale ine Wale mona mufio upuwa. Holanda tinari kwa taanu. Unda beko fie inapachapu. Eti tamzi ule mbona vio upuwa.
Uma niwona mwanga ndine Casanova. Uniuze chabengati it's over. Ni maese kukutumira mafoni. Ima kambati yazima bati nishiri oni. Why? Nowadays unachinja. Unapeza bakuru kuchira pari yanga size. Ufani kama miku chitali alize. Before you minimize my feelings otherwise. Nezo pezeka everyday chena weo. Kuchoke la pamene unasia wish you weo. Siniza siya kukuza vena chita. Nifuna ukabwede kulineo kupapata. Nina kuhika pene bonse vama yo papati padivonse. Mami unasanka kuflopa. Uma niwona mwanga chendine chizende. Nirina nzeru na ine mamite ne chilende.
Kale na mbido Holanda kale ine Wale mwona mufio upuwa. Holanda tinali kwa taan. Unda beko fie inapachapu. Eti tamze ule mbona vio upuwa. Awe
Aika team, Aika team. Mabanga kingdom, Mabanga kingdom. Deep banks, Deep banks. King Joe the ghetto boy, King Joe the ghetto boy. Kazangwa muha Aika team. Fresh kidinga fika ni big team, fika ni big team. Ela Ben Blazer, Ela Ben Blazer. Two keys, I see you.
Splash beats, Splash beats.
What do I need?